Kiroba Sajava Nagi, Nagutemu Pakama to be good. Sabute Golu Yombani to Dazate, get you no more for his Banagara. One more for your thoughts when you meako you, Kawari Rada Gada Yakura Mubanga, Eramu Babi Mera, Valiwa Yunu, Nasasi, Jiruku, Waluranga Jiru, Naturumizo, Nafuji Bambi. Okuburu enkize kisimba mubanga Nechirandiranga kuntura mpozi Yakina kusemu wafuna sosa Chirionga akoteso mutwe ya sosa ati Timu wafori muswavo kolo mire nye utyo Nobaranga kovuti obutonto kolo Atobu kambaga kwa koma mbire sori Zenembala kasuju na mongo gati Aka womera bali baka wenja nyonyo Kalo mgeje kogo yambie mochi Kane waluringa njuna bandagi Olina cheme za teri ayo ya kulima Sonze nalimechi sambu chantaliza Duansonga siwa la butonto kuru Vako kabindo waka suju munagi Ama wako muwafuna tuaka Tupatasiza na yeko izimuji Muvenu kubiga mbubufuni sanga Liapei na yeri yali na kurudi Bindubi ize nyonyo Nasiba musase uwe vule kumbi Neyete ndabwa weze nyo kamara Neyenga vya weza bata weza bivafuna Enyange ya janevu makapo uso Tinobu tamobu wakisita mirambi Bawansolo teria ya gara kantu wako Nomutu wakakala mutira mese mpozi Nyange ya kangala dendira vanzo wano Nsiba muka naliente ingatano Kunyindo, imu yonjo ne mubezi nyange sanyusa Mwami kapana yena vamu mwasi Nagamba nyange ugirova kunsendo Nasaba muweji uzo wakita Kamuvira kodara talidira mwenyega Namuboza nyange usiva mutekwe Kwanywa kukututu kama muteyo Laba nyange wajaka nula masu Kaneranji ya matasi mwangu wajimanya Kapana julizanti sinywa matanderuka Wakavamu temosi wangogumoka Kansangana wakangangale mitawa Kalomu kagone togu jimuji Nyange katano nyanywa teyente Anunde kategerewe ya firweta Na yenga noru mwarusongo funyonyo Kanuna tenywa teka mkotusi Bie ya nyonyo labanete tusiba wano Na yoru mkaka mataka waposi Kwa ulira muchino ize muchi Cheweroza sichuri munagi Mitu bizibu basajia banage Nalabioru taluru kutunerisu Ngaruva kunyonye ya ise mupanga Esa wanga mukagisu mututu Mutu ya ulite enyonyi mubanga Liso natunura yoku suburo kiraba Kukutunti neta liso tianga Siva jiuli ratubate wa kiraba Liso nabigana te kutosaga Jogera ranji enyonyi yise uwadu Mcheranjo linakujibu zanze Wate wete ndoku uliro kamara Wezibiriza wate kuhulira Kizibu kungamba tinurabe chinya Sone chota ulitenze soboro kiraba Oku kizenjuba njiraba mubanga Kanzi biri zombu ulire munange Kipulire sweri musa wangatano Kutunaka kasanja kola na yeliswe Bambi ya kolumu kira Oize muchi kwa mpuliri sobweta Linda baku wane tiona suse Oja kwero oza choto litata Linda baladaba fuke mizani Singa kukutumpozi Da yeri yobongo ata kila bumbiriri Antiriso yene wale bukamara Kategira chala vye bongo watakura kuni obo kusanyuka muno ngajera sekwanga yatemaka kule banange ngedumba lituze nyini munga lyeva nalalira nakagumba kenningo ate sekwanga yali awonye mpagama sekwanga nyamba gumule mpagama ko sekwanga ebintu byobiri omwoti olaba nekinyebwa okugiryako wano nga nkibyewe muluddeko nvaako zenembe yange obuwuka musanja gwe nosolobeza amasavu g'enningo nze nakulyatampanga nakunkenje nange sebo njiryalwa jindyakaawo nga yesekerako okulima agende eyo laba yempagama nti nnyinimu weemuta abakungu baziine babankumu abajya bawangire ku munnaabo olw'enfembi laba omukungu bazomwabuuza sekwanga gyoliwe bunaayira eryobwera wano koye ndi waawano era nnumiddwa nnyo mukama wange okunfaako amangu atyo omukungu bazomulala yateesa ati sekwanga tuumulye nnyini yengafudde ani anaamubuna ennuma mulumbe luno nga lujumba y'omufuna yeeteredde wano senga yabuumula nnyini musekwanga tebandi mukozeemu nva mbudde obwo kendeeza ku ttima musajja munnange obasudde bye mulinjolago nga mfudde zagera bajjajja ziina amakulu manja ate buli saidi tuzikozesa bubi olumuso nno ozitangala teriruta kwanguyira zirindaba olwankaaba ettima olwo lwe lwammwe bwe katalijiryawo olwo luwa essuubi awabwe kuba abalindirizi lwe lwammwe agabanga mulalu ate olwo lwababbi ezikokolimaalw abanyikivu abafuna bugubugu walugambye abalabula kiriba eddaalw abagumiikiriza olwo amaanyi tegali amatuma agerwammwe abantu baala mu magoma lw'amaanyi tulaga abakubi b'engalo nti bafuje olulaba ebibala abakubeekoona osanga be bamu abakubeeza gundi akuwaliriza okulinnya bonekuka bannanfuusi olwo nno lwe lwammwe gwotannakaddiya luyigiriza nnyo nnyo namanya akaddi nti nfuna embala emmaaso kamukamu abanyiikivu nalwo lwammwe linda kiggweyo olwolwa bagayavu obufumbo sikunaanyalwa bannamaka awazaabuuza ate olwolwa bassemaka kale omuntu asomesa okubeera atyo saana jiba oba gonsasuulira abakola saana nsabirwe amaningira njassa kuba guno omutwe siina mwereeri ekirungi n'ekibimmanyi oyawula kibwe nkola bwentingwa mu kitinga kino n'ebintu by'olaba kati ofunye enjawulo ekirimu empeke n'ekirani mu nsa kale nno baana battu bwe kibeera kityo kyenvudde njagala ekinjatuza obwedda ti bw'omanya ensobi oluusi okyusa era bw'omanya ekibi okiyita ebbalama nze mbatunuulidde wabula amadda ataakyusa endimwatula erinnya namwe bwe mukolanga ng'onoomula omujuze w'enjoka atonoka ali atunuka nakulaba kakatona abakyadde mukkiriza okugenda kwange guno twasweta yanula yeekoze ngalabi ndabira abataze ensaaliddwa nnyo nakulaba kakatona abakyadde mukkiriza okugenda kwange guno twasweta yanula